fall to stand again. A man will fall to stand again.
Wali ni andama, mafeti na wakanisa kama. Wakiamini nitakata tama. Ni wabaya, wali mwengu wa, ni wabaya. Mungu wangu kanepusha na wachanja chale. Inarajabu na siku na wamoro tale. Mafanikio yako karibu, na still unakwasa na ndugu. Wakisikia umepata kazi, wanomba utoke patupu. Binadamu so wabaya, pesa ndio chanzo. Kizikosa shida, ukizipatara, zinakutolea mawazo. Binadamu so wabaya, pesa ndio chanzo. Kizikosa shida, ukizipatara, zinakutolea mawazo.
Baba go. Baba God, Baba God, through my home you change my life. Baba God, Baba God, through my home you change my life. Baba God, Baba God, through my home you change my life.
Roho mbaya matatizo, Mungu akipanga imo. Anakupa kwa malengo, anakupa kwa malengo. Ujui munda wala saa, tunaishi kwa ritha. Shukuru Mungu kwa subira, oh subira. Kibunda kibunda kikingia, sikaribishi maneno. Pesa ka pesa na nguvu zangu, sitakuchawa na hayo mapepo. Binadamu so wabaya, pesa ndo chanzo. Kizikosa shida ukizipatara, zinakutolea mawazo. Binadamu so wabaya, pesa ndo chanzo. Kizikosa shida ukizipatara, zinakutolea mawazo.
Baba God, Baba God, through my home you change my life. Baba God, Baba God, through my home you change my life. Baba God.
Kibunda kibunda kikingia, sikaribishi maneno. Pesa ka pesa na nguvu zangu, sitakuchawa na hayo mapepo.